Amahubo 69 verse 1. Ngisindise uNkulunkulu ngokuba amanzi afikile emphefumulweni. Verse 2. Ngishone odakeni lobisho juleyo kungekho kuma. Ngingene emanzini aluntu ayimsinga yangicwilisa. Verse 3. Ngikhathele ukukhala kwami umphimbo wami ushile. Amehlo wami ayafiphala kulindeleni uNkulunkulu wami. Verse 4. Abangizonda ngeze baningi kunezinwele zekhanda lami. Baningi abafuna ukungiqeda bezitha zami kungekho sici. Nengingakuphanganga ngakungakubuyisela. Verse 5. Nkulunkulu wena uyabaza ubula wami nezono zami asifihlakele kuwe. Verse 6. Mabajabhiswe ngami abakulindeleyo. Nkosi Jehova Sebaoti mabangahlazeki ngami abakufunayo uNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 7. Ngoba ngithwele izinhlamba ngenhla yakho ihlazo lisibekele ubuso bami. Verse 8. Sengaba ngumfokazi kubafowethu nowezizwe kubantwana bakamame. Verse 9. Ngokuba ukushisekela indlu yakho kungidlile izithuko zabathukayo zingehlele. Verse 10. Ngakhala umphefumulo wami wazila kwaba ngokudunyazwa kwami. Verse 11. Isaka ngalenza isambatho sami, ngaba isaka kubo. Verse 12. Abahlezi esangweni bakhuluma ngami, izidakwa ziyangihaya. Verse 13. Kodwa mina umkhuleko wami ukuwe Jehova, esikhathini sokuzwela uNkulunkulu ngenxa yomusa wakho mkhulu, ngiphendule eqinisweni lensindiso yakho. Verse 14. Ngikhipha odakeni, mangingashoni. Mangisindise kuba bangizondayo nasemanzini aluntwa. Verse 15. Isikhukhula samanzi masingangicwilisi untwa lungangigwinyi umgodi ungangivalele emlonyeni wawo. Verse 16. Ngiphendule Jehova ngokuba umusa wakho olungile uphendukele kimi ngobubele bakho obukhulu. Verse 17. Ungayifihleli inceku yakho ubuso bakho ngokuba ngiyahlupheka. Shesha ungiphendule. Verse 18. Sondela kuwo umphefumulo wami uhlenge ngikhulule ngenxa yezitha zami. Verse 19. Wena uyakwazi ukuthuka kwami namahloni ami nokudunyazwa kwami zonke izitha zami ziphambi kwakho. Verse 20. Ukuthuka kuyaphulile inhliziyo yami ngigula kakhulu bengibheka ukuhawukela kepha akwabakho nabaduduza kepha angibatholanga. Verse 21. Banginika inyongo ibe ngukudla kwami ekomeni kwami bangiphuzisa uviniga. Verse 22. Itafula labo balibeka liyisibe phambi kwabo libe lugibe kwabahlezi bezithulele. Verse 23. Amehlo abo mafiphala ukuze bangaboni izinkalo zabo zintengezele. Verse 24. Thela phezu kwabo ukunengwa kwakho, intuthelo yakho evuthayo mayibafice. Verse 25. Umuzi wabo mawuchitheke, mawungabikho ohlala ematendeni abo. Verse 26.
Ngokuba oshaywe nguwe bayamzingela, baxoxa ngobuhlungu bezinkubele zakho.
Verse 27. Yengezela ukona ekoneni kwabo, mabangeze kulungeni kwakho. Verse 28. Mabesule encwadini yabaphilayo, bangalotshwa kanye nabalungileyo. Verse 29. Mina kodwa ngihluphekile, ngibuhlungu, insindiso yakho uNkulunkulu, mayingilondoloze. Verse 30. Ngiyakulibonga ngewubo igama likaNkulunkulu, ngimphakamise ngokubonga. Verse 31. Kuyakuthandeka kuJehova kunenkomo, kunenkunzi, enezimpondo, nezinselo. Verse 32. Kuyakuthi abayizivi bekubona, bajabule, nina nifuna uNkulunkulu inhliziyo yenu mayiphile. Verse 33. Ngoba uJehova uyabalalela abampofu, neziboshwa zakhe akaziteleli. Verse 34. Uyakubonga izwi nomhlaba, izilwandle, nakho konke okuphilayo kuzo. Verse 35. Ngokuba uNkulunkulu uzawulisindisa eSiyoni, akhe imizi yakwaJuda, bazawuhlala khona ibe yifa labo. Verse 36. Inzalo yezinceku zakhe iyakulidla ifa, abathanda igama lakhe bayakuhlala kuyo.